Yeah, it's your boy M King. End of the production. Here we go. Yo, my dear, and you're gonna put to all the pot on a book when that the Aniku Quate. You way, you go a singer every day, baby, not a candy when I wait. Yo, my dear, and you're gonna put to all the pot on a book when that the Aniku Quate. You way, you go a singer every day, baby, not a candy when I wait. Sembera, one of the nine day. Kubugumie, mukwane, bisu, tam tam, wanipa kalikal. Kankuwane, baby, gang kusute. Festio, baby, ni kama kio. Mpisazo, tia tutisangika. Katonda, tiniche ya kuma. Wenzi wani bambai, acha kunichanga. Girl, baby, nipe muda ni kutati, yeah.
Baby, nipe muda ni kutati, yeah.
Yo, mati anja, gana kutuale. Kupotu na pokwenda, tia ni kufuate. Yekwe, yekwa basinga. Every day, baby, nataka niwe nawe. Yo, mati anja, gana kutuale. Kupotu na pokwenda, tia ni kufuate. Yekwe, yekwa basinga. Every day, baby, nataka niwe nawe. Kankole, nkwele, chana change. Chidi ya change wachin kwata kumutima wenti mpulira. Esa nyumuli mundai. Baby wanna walk in gimme si wanna why. Tuzinai agali wanjole. Baby tupo kwenye juu kwa tingisha paka chini. Kuzi bingi 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 dance. Kuzina vinkolera walai vichapirai. O magalwa kutole wako kumbe. Onyirira utukulo kia wa Amerika. Logo tunasumagira dia watamula. Kabina koko koko naona gwe 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 gwe. Kononzi somu kwano. Yo ma dia nja gana kutuale popotu na pokwenda dia ni kufuate. Yekwe, yekwa basinga every day baby nataka niwe nawe. Yo ma dia nja gana kutuale popotu na pokwenda dia ni kufuate. Yekwe, yekwa basinga every day baby nataka niwe nawe. Kuhiti wange sembe eno jeni, mponyo chivamburi racho mkwano. Wagala nyo baby yo ma queen. Abatesi vale kawa vale tekelele. Nakupenda sana kwangu wendo kengere. Soge ya karibu na migel ni kupera. Wabute webutuka ni puku puku. Wanifani wegape tuni cheke cheke. Baby I feel you, die you, and I love you. I wanna make you my wife in the world, yeah. Yo ma dia nja gana kutuale. Popotu na pokwenda dia ni kufuate. Yekwe, yekwa basinga. Every day baby nataka niwe nawe. Yo ma dia nja gana kutuale. Popotu na pokwenda dia ni kufuate. Yekwe, yekwa basinga. Every day baby nataka niwe nawe.